Exclusive from ZambianJams.com.
Ichi ni chatu ichi
Mose
Alpha
Bale
Kobe. Nowadays uka kusila nishi wa misa tuntu. Twe tupanga sensi twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi kasketi kama lesi. Nipitile ukukulive na mumba yacha. Tizeba na bapasa vanga kwani sena yati. Zaba soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu Zambia hapa kulima Amerikanzi. Basoka munzingani petro muma jerikanzi. Vena sarafina sinizangani na mujoli vanga kumangize wakopala I'm sorry. Chenji shimike pali isu ya mutale. Manyumba na vidungu muma poto na mambale. What a time nice that apeze kako. Anti mili nice that ifuna kuswe tako.
Hey. What a time to be alive. It's a vibe. Look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
Yao moment ipazedi tina katika masetlight. Kuli tundu tweve tina matika kalanda nyasa. Inabonse kwa salajika. Tina vao na vena nezi vapenda mafiga. Drama bali drama chilimo limo pati tu. Vachikwila na mugais vako pesa bali tu. Kuli vena kondwani Kleso University. Vafana muka fiumu vasa kila diversity. Youth empowerment nayo yaleta chongo. Brown envelope unishi waleka chongo. Vamea vana kwatila diola ilipa issue ya mahanipi, but talu fire. Corona nayo ya titeka panzi. Pressure pali pressure, tilipe pona chansi. What a time nice at apeze kako. Offline issue wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
ZambianJams.com.